kuwa kosea kujenga nila jitahidi usikose timu ya kupenda nyingine zinaboa ni mwendo kama mlenda ndo maana Yanga Afrika timu yangu ninayopenda Yanga yo watoto wa Jangwani Yanga yo watoto wa Jangwani
we Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
we Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
we Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
we Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
tufananishe Yanga na vitu vya ajabu Yanga iko juu makolo anapata tabu Tuafananishwa na nchi na vitu vya ajabu Wananchi wako juu makolo anapata tabu Yamani Yanga imenilea Yanga Yanga imenikuza Yanga Mwezenu Yanga imenilea Yanga Yanga imenikuza Yanga Yanga niko nayo
Yanga yo
tamba nayo
Yanga yo
niko nayo
Yanga yo
tufa nayo
Yanga yo
niko nayo
Yanga yo
tamba nayo
Yanga yo
niko nayo
Yanga yo
tufa nayo
Kosea kuua kosea kujenga Mila jitahidi usikose timu ya kupenda Nyingine zinaboa ni mwendo kama mlenda Ndo maana Yanga Afrika timu yangu ninaipenda Yanga yo watoto wa Jangwani Yanga yo watoto wa Jangwani
We Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
We Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
We Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
We Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Wananchi
Wananchi tucheze tenge tenge tengele tenge 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 tengele tenge wote tucheze tenge tenge tengele tenge 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 tengele tenge tenge piga makofi matatu piga makofi matatu wananchi piga makofi matatu piga makofi matatu Aya wananchi wanacheza kama chale champion Na Yanga wanacheza kama chale champion Wananchi wanacheza kama chale champion Na Yanga wanacheza kama chale champion Chale champion Chale champion Chale champion Chale champion
Wachina ni wengi tunajua Ila mweusi ni mmoja chinajua
Nabra kichaini
We Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
We Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
We Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
Yanga Afrika maji usipokunywa basi utana
We Yanga Afrika maji usipoga basi utafua
Yanga Afrika maji usipoga basi utafua